kulanti wanaagsan dhageystayaal hadii aynu ku horeyno waxaa la dheeli doonaa kulamo ka tirsan isreebka koobka adduunka kulamada caawa dhici doona waxa ay kala yihiin waddanka croatia waxa uu martigelin doonaa waddanka greega halka north ireland iyo switzerland ay dheeli doonaan sidoo kale dalka talyaaniga ayaa ka cabsi qaba inuu ka haro koobka adduunka waxaana tani ay noqonaysaa mid weli dhigahooda ka sii guuxaysa muddo 6 sano ka hor ku dhawaad oo waddanka talyaaniga koobka adduunka ay ka hareen kadib markii guuldaro 2 gool iyo gool ay kala kulmeen xulka dalka northern ireland waxaana taa micnaheedu ay tahay in xulka dalka talyaaniga ay si wanaagsan u shaqeeyaan si markaasi uga adkaadaan xulka dalka sweden si ay koobka adduunka ugu nagaadaan sweden iyo dalkaasi talyaaniga labadaasi waddan midkood ayaa laga rabaa in koobka adduunka u soo baxo kooxii dhibac badnaada marka labada lug la dheelana ayaa u soo gudbi doona koobka adduunka ee dalka ruushka lagu qaban doono sidoo kale berri waxaa dalalka honduras ee australia yihiin dalal ballansan halka new zealand iyo peruna laga rabo in hal waddan uu soo baxo kadib marka labada lug la dheelo sidoo kale dhegaystayaal haddaan idin dulmarno qodobada kale ee wararka ciyaaraha ee goosgooska tababaraha cusub ee kooxda kubadda cagta ee west ham david moyes ayaa waxa uu sheegay in uu naadigaasi yahay kii uu ku xaqiijin lahaa inuu yahay tababar wanaagsan kadib markii uu ku soo fashilmay tababarida kooxaha manchester united real sociedad ee dalalka ingiriiska iyo spain dhowaan naadiga west ham ayaa tababarahaedii iska ceyrisay waxaana loo magacaabay tababaraha cusub ee naadigaasi tababarihii hore ee kooxda everton david moyes difaaca naadiga kubadda cagta real madrid sergio ramos ayaa waxba kama jiraan ka soo qaaday hadal ronaldo uu sheegay oo ku adanaa in naadiga real madrid ay jilcday kadib markii xagaagan ay dhowr ciyaartoy iska yiibisay naadiga ronaldo ayaa waxa uu sheegay in dhibaatada real madrid heeshata ay ugu wacan tahay dhowr ciyaartoy oo sanadkanna naadiga kubadda cagta real madrid iska yiibisay sidaa daraaddeedna ay naadigu hoos u dhac ku yimid dhinaca awooddeedii waxaase sergio ramos oo arrimahaasi ka hadlay sheegay in arrintaasi aysan ahayn mid saxa ciyaartooyda james rodriguez pepe iyo alvaro morato ayaa dhammaantooda ka tagay naadiga waxaana ronaldo uu sheegay ka tegitaanka ciyaartooydaasi aan lagu bedelin ciyaartooy kale oo khibrad leh oo boosaskooda buuxin karaysay wargeyska daily mail ee dalka ingiriiska ka soo baxay ayaa qoray in naadiga kubadda cagta manchester united ay ka baqanayaan in tababarahooda jose mourinho uu ka tago naadiga islamar ahaantaasina uu ku biiro naadiga kubadda cagta p s g dalka faransiiska sababto ah naadiga kubadda cagta manchester united ayaan xilligani la tartami karaynin naadiga guardiola uu hogaamiye ee serie ee labadaasi naadina uu xifaaltan xooggani ka dhexeeyo waxaa jira cabsi soo kordhaysa oo laga dareemayo tababaraha kooxda kubadda cagta manchester united mourinho oo ku aadan inuusan la tartami karaynin naadiga manchester city ee uu hogaamiye tababare pep guardiola oo hadda koor ay mar sidoo kale kusoo xifaaltameen dalka spain mar ay kala leelinayaan naadiyada barcelona iyo real madrid dhegeystayaal xubinta ciyaarahan halkaas aynoo joogto